yenika isizathu sokuphila njengoba ungekho angisakwazi nokulinda ngoba manje ngibuthwalela ubunzima Kose ngicela ungiphe umoya wokulinda Ungifundise ukubonga nokuphila
Fuck it, he's a kikize Atumeli male ya malubalo Makikize
Eso
Matsala goti kawa spesa Aya kawamele Yesu malumle bakumbele Aya
Yeah.
Ngã
Thank you.